Bear City Boy. Aye. Yes, sir. Daga. Nikwambie kitu bana, na kule home kwetu tumeshindikana, na tupo litli, tupo matibana, mafreke chefraka cha mambo ya mefana, atuja fana na nao. Mta umetulea, mta umetupamula, mta umetulea sa. Na kwa mta nlo tokea, mta ulo nipashule, mta ulo nilea niso. Alfajiri kajogo mini damke, atafuta mula mi I don't care. Kizi pata mina kula zangu blante. Sina speedin dogo ndogo mina pepe. Bad boy aha, fine tango aha. See me run for my city aha. Kitu sasa, nikwambie kitu sasa. Nikwambie kitu sasa, nikwambie kitu sasa. Biskali brother hazipendi shida, kama una kitu sipoteze mida. Ndizi kisukari la uwe na cheda, na usende kicho kicho we watakupiga. Kutoka Mbeya City Boy, see me run this Dar City Boy. Yeah, 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 yeah. Kutoka Dar City Boy, selema topa getu mpaka international. Wow, 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 wow. Alfajiri kajogo mini damke, atafuta mula mi I don't care. Kizi pata mina kula zangu blante. Sinaspili ndogo ndogo mina pepe. I'm Tombadi.